kujengana ni lazima, man. You cannot live alone. So wa Kenya tujengane.
Fresh out.
When you get a win, share your win. When you lose, it's fine. Sio ndo kujengana, si ku win peke yake.
Stress it come on. Let's go longer na bado sijadose. Check up on me ata niulize uko. Tushikanishe mboka tujengane pamoja.
Sahii hatujali price. Squad imeiva on a size. Ilikuwa bidii tuligrind tukafight. Mifuko zisiwahi kuwa light. Usiku ni mbichi life yangu imejazwa poa na marafiki I need to know. Kama pia leo uko busy nimeredefine kuwa one na mashabiki mapenzi ndiyo kiki. Tukiwin tukishinda songa na my stress na my shit that do not share.
Remix.com.